exclusive from zamheats.co.
Welcome to the front. My friend bought that. Akufa kamuchibe munga okutoba. The prettier the girl, the higher the maintenance fee. Double shift hustle just to make ends meet. Patumba nuo shota, najira ulibe. Vale kwa fwa ulibe. Kumutu ni usisi uli wao. Haja isako na tunjala uli wao. Bize uko metia mudiem uli wao. Bata na kutempa si utuma up to now. Waona kumutu kuli wivu uli wao. Haja isako na make up uli wao. Lighting status.
Apasua choko segula iPhone 17 Pro Max ukane zamba chosa kuti bro. Kelo wa mulu saka wali na ma blow jobs. I had to find you, still can't get my flow. Wow, wow, you deserve a wow. For now you can enjoy, but just for a wow. Wow, wow, imali that you wow. Ukachita understand ni shuli muchi nyao. Ma posti salapu katakala. Ukuchila kaka kushenengala. Ukalilanga tisti wawagala. Ya marizon taya konfike ni shina wali anaka.
Sisi uli wow. Haja isako na tunjala uli wow. Bize uko metia mudiem uli wao. Bata na kutempa si utuma up to now. Waona kumutu kuli wivu uli wao. Acha isako na make up uli wao. Lighting status bize uli wao. Bebangene samu na wabachita chao. Boys chitia weka. Heroes de Firo.